Amazima ddala nkimanyi nti Mukama mmanyi, bwe ntunula gye wanzigya, abalala gye wabaleka.